Alero ziweze naku satu okuva okusoma okolusoma olusokera ddala okw'omwaka gwa 2022 mukaaga lwe kwatandika oba lwe kwagunjibwawo ne kutongozebwa mu butongole abayizi okuddayo mu masomero okwettanira ebyenjigiriza era oluvannyuma lw'embeera y'okulonda okwo kwaliwo omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 15. Kina jjukira nti Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo gye buvuddeko yavaayo neyisa ebiragiro ebijja eby'enteekateeka y'okusoma kw'abayizi nga Ministry egamba nti waliziddwa okwongerayo ebbanga eddala oluvannyuma lw'okukizuula nti abamu ku bayizi baali bateekeddwa okwongerwayo akaseera kano ng'eggwanga Uganda livudde mu kulonda. Okusoma kuno okwatandise ku lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 10 mu masomero agasingira ddala obungi gye tutuuseeko byongedde okwoleka nti abazadde bangi tebannaba kuzzaayo baana baabwe ku masomero era nga n'omuwendo gw'abayizi gukyali gwakekwa. Abamu ku bazadde aboogerako naffe bajja bakinoganya nti okusingira ddala obwavu obukudde ejjembe mu nsawo zaabwe awamu n'embeera yennyini eyongedde okubennyisa emitima naddala ey'ebyo ebisomesebwa ku masomero bye bimu ku ebyo ebikyabalemesezza okuzza amangu abaana baabwe ku masomero newankubadde nga bangi ku bo baalyagadde. Bibadde bikyali bwe bityo omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Bugwe eri Magala Banuli n'alabula abazadde awamu n'abo abafa ku baana nti gwe banaakwatako ssabbiiti ejja ng'akyalemereddwa okuzza omwana ku ssomero bagenda kumuggalira era y'anaanyumizaako n'abalala. Ono agamba nti gavumenti y'eggwanga Uganda ng'eyita mu Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo yateekawo buli kimu kyonna ekyesobozesa omwana okusomera ddala ku ssomero ery'enjawulo era ku mutindo ogwetaagisa kale nga talaba lwaki abazadde basigala bakyakuumidde abaana baabwe awaka ate nga gavumenti y'eggwanga yabateerawo enkola ez'enjawulo ez'amangu. Ategeezezza nti abazadde bwe baba nga tebalina nsimbi waakiri baali badde bettanira abaana bano okubatwala mu masomero ga gavumenti ag'obwereere olwo nno kino kisobole okuyambako okukendeeza ku mbeera eyo eyinza okuviirako abaana b'eggwanga okusereba naddala ng'abamu ku bo tebabugumiziddwako mu byenjigiriza.
Mazima geetaagisa okutandika ne wiiki erikutandiika jaba n'operation. Geetaagisa okutandika ne wiiki erikutandiika jaba n'operation. Omwana gutwagaana wakatugiddawo mugema twalyo kuno omuzaire otukobye lwaki omwana tali ku isomero twabakobye era nakobye n'abakulu b'amasomero ezira kubinga mwana ku isomero lya gavumenti sijui sente daga school fees kodi byaki gavumenti atawa amasomero ku enabling ababateesobola basobola okuba nga bafuna okusoma so mwena abakulu b'amasomero tubasuubira kugoba baana na kulemesa abaana kusoma n'olwekyo abazaire twala abaana mu masomero basomesa nga tugomba mu bwala ng'olimi twala mwana ku isomero tujja kugema otukobere lwaki n'okuvayoletinga rates lw'omwana n'okuba nga afuna obwegerese oba atendinga education.
Ebibalo biraga nti amasomero ag'obwannannyini ge gaga kyasingidde eddala okwettanirwa ennyo naddala bazadde olw'ensonga y'omutindo gw'enjawulo gwe gajja gwolesa naddala mu bibuuzo eby'akamalirizo okutandikira ku bibuuzo eby'abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu sinya eyokuna n'eyomukaaga bw'ogerageranya n'amasomero ga gavumenti. Gavumenti ya Uganda kyokka bino byonna ezzenga ebisambajja ng'egamba nti newankubadde ng'amasomero ga gavumenti nago gennyini gatunuulirwa ekyamulinga essalambwa ery'ensenke naye gagezezzaako buli ekisoboka kyonna okukakasa nti gasobola okuwa abayizi omutindo gwe ogwetaagisa mu byenjigiriza.